Exodus 26 verse 1. Uwole zitabanakele ngezilenge eziyishumi, zona wazenza ngelinene elicolekileyo, lemicu ephothiweyo nangoluhlaza, nangobubende nangokubomvu, zibe namakherubhi kube ngumsebenzi wengcweti. Verse 2. Ubude besilenge sinye bube izingalo ezingamashumi amabili nesishiyagalombili. Ububanzi baso bube izingalo ezine, zonke izilenge zilingane. Verse 3. Izilenge ezisihlanu ziyakuhlanganiswa esinye nesinye, nezinye izilenge ezisihlanu zihlanganiswe esinye nesinye. Verse 4. Wozenza izihibe ngoluhlaza eceleni lesinye isilenge emphethweni wasekuhlanganeni, wenze njalo eceleni lesilenge sokugcina ekuhlanganeni kwesibili. Verse 5. Uyakwenza izihibe ezingamashumi ayisihlanu kwesinye isilenge, wenze futhi izihibe ezingamashumi ayisihlanu eceleni nesilenge esekuhlanganeni kwesibili ukuze izihibe zibhekane. Verse 6. Wenze izinkibaniso ezingamashumi ayisihlanu zegolide, uhlanganise izilenge esinye nesinye ngezinkibaniso, ithabanakele libe linye. Verse 7. Wenze izilenge ngoboya bezimbuzi zibe yitende phezu kwetabanakele, uzenze zibe izilenge eziyishumi nanye. Verse 8. Ubude bezilenge bube izingalo ezingamashumi amathathu, ububanzi bezilenge bube izingalo ezine, lezilenge eziyishumi nanye zilingane. Verse 9. Uhlanganisa izilenge ezisihlanu ngokwazo nezilenge ezisithupha ngokwazo, isilenge sesithupha siphindwe phambi kwetende. Verse 10. Wenze izihibe ezingamashumi ayisihlanu eceleni lesilenge esinye esokugcina sekuhlanganeni, nezihibe ezingamashumi ayisihlanu eceleni lesilenge sokugcina ekuhlanganeni kwesibili. Verse 11. Wenze izinkibaniso ezingamashumi ayisihlanu zethusi, uzifake izinkibaniso ezihibeni, uhlanganise itende libe linye. Verse 12. Okudluleleyo kwezilenge zetende okuseleyo ingxenye yesilenge esiseleyo kuyakulenga emva kwetabanakele. Verse 13. Ingalo ngalapha nengalo ngalapha kulokho okudluleleyo ebudeni bezilenge zetende azilenge emaceleni itabanakele ngalapha nangalapha ukulisibekela. Verse 14. Futhi yakwenza isifulelo setende ngesikhumba ezibomvu zezinqama nesifulelo sezikhumba zamatahasi ngaphezulu. Verse 15. Uyakwenza amapulango etabanakele ngomuthi womtholo amiswe. Verse 16. Ubude bamapulango bube izingalo eziyishumi, ububanzi bube ingalo nengxenye. Verse 17. Akuthi leyo nalo pulango libe nemisuka emibili, omunye malungana nomunye. Wenze njalo kuwo wonke amapulangwe etabanakele. Verse 18. Wenze amapulangwe etabanakele amapulangwe ngamashumi amabili ohlangothini lwaseningizimu olubheka ngaseningizimu. Verse 19. Wenze izinyawo ezingamashumi amane esiliva phansi kwamapulangwe ngamashumi amabili, izinyawo ezimbili phansi kwepulangwe linye zibe ngezemisuka yalo mbili, nezinyawo ezimbili phansi kwelinye ipulangwe zibe ngezemisuka yalo yomibili. Verse 20. Nasohlangothini lwesibili etabanakele, uhlangothi lwasenyakatho amapulanga ngamashumi amabili. Verse 21. Kanye nezinyawo zawo ezingamashumi amane esiliva, zinyawo ezimbili phansi kwelinye ipulangwe, nezinyawo ezimbili phansi kwelinye ipulangwe. Verse 22. Ohlangothini lwetabanakele olungasemumva setshonalanga, uyakwenza amapulangwe ayisithupha. Verse 23. Amapulangwe amabili uyakwenzela amagumbi ethabanakele angasemuva. Verse 24. Aphinde kabili phansi nakanjalo aphelele aze afike phezulu esongweni lokuqala, kube njalo kuwo omabili abe ngawo amagumbi omabili. Verse 25. Kuyakuba amapulangwe ayisishiyagalombili nezinyawo zawo zesiliva, izinyawo ziyishumi nesithupha, izinyawo ezimbili phansi kwelinye ipulango, nezinyawo ezimbili phansi kwelinye. Verse 26. Woyenza imishayo yomuthi womtholo ibe isihlanu, ibe ngeyamapulango akolunye uhlangothi lwetabanakele. Verse 27. Nemishayo isihlanu yamapulango akolunye uhlangothi lwetabanakele, nemishayo isihlanu yamapulango asohlangothini lwetabanakele olungasemuva ngasentshonalanga. Verse 28. Umshayo waphakathi ophakathi kwamapulango udabule uzofinyelele nxazombili. Verse 29. Wonami kwamapulangwe ngegolide uwenze amasongo awo ngegolide abe izindawo zemishayo unameke nemishayo ngegolide. Verse 30. Uwolimisa itabakakele njengesifanekiso salo owabonisa sona entabeni. Verse 31. Uyakwenza isihenqo oluhlaza ngobende nangobomvu nangelinene ecolekileyo nemici ephothiweyo libe namakherubi kube ngumsebenzi wengcweti. Verse 32. Ulilengise ezinsikeni ezine zomtholo ezinameke ngegolide, izingwegwe zazo zibe yigolide zime ezinyaweni ezine zesiliva. Verse 33. Uyakuphanya isihenqo phansi kwezinkibaniso ungenise umphongo lobufakazi khona phakathi kwesihenqo. Isihenqo sihlukanisele indawo engcwele nendawo engcwele-ngcwele. Verse 34. Wosibeka isihlalo somusa phezu komphongo lobufakazi endaweni engcwele-ngcwele. Verse 35. Ubeke itafula ngaphandle kwesihenqo, uthi lwezibandla ubhekane netafula ohlangothini lwethabanakele olungaseningizimu, ubeke itafula ohlangothini lwasenyakatho. Verse 36. Uyakwenza iveli lomnyango wasetendeni ngoluhlaza ngobende nangobomvu nangelinene ecolekileyo nemici ephothiweyo, umsebenzi umfekethisi. Verse 37. Ulenzele iveli izinsika ezisihlanu zomtholo uziname ngegolide, izingwegwe zazo mazibe igolide, uzikhandele izinyawo ezisihlanu zethusi.